ariko man kuca abantu bahindutse blo kuca abantu basigaye bakira imitima mibi nk'iyamazombi kandi ubizi yuko twatangiye twese turi bamwe mena amen kaksiri
ginos turimo bagenzi yuzuye mimikemo gushaka icyubahiro biramenesha besha maraso abantu twese turi bam dutandukanwa n'icyubahiro gishake mu buryo bukwi ni nabwo uzumva icyanga cyacyo cyangwa se birangire na maho muzasazire muri yombi icyanga cyubuye mu kwisusubiye asembwa na shitani
ngo musaze wabuze mushaka kuhurira ukandagiye ku bandi wabagize urwego urabatse kamero basigasara batende umusaza wibera mu ishyamba murahura acanya na konda waciye we najya arenga tere kuca mu biti wakunama yarambonye aramenya arangije ati cara rero nkubwire mwana wanjye uzaguye mu kiri cyakiza bigatozi ntuzigere ureba kube ati zangegera zatakira hamwe zigifite umutima wa zombi ati zuzuye ku isi ntiwazimaraho niyo wazita muri yombi ati biza n'ibyangize nyakamwe nabitewe n'abana amazombi ubu nibera ishyamba ndi jyenyine nari mfite imiryango ibihumbi genda rika kayira unyuramo unyure kariya karimo igihu gusa umenye inzi kayica nyirayo singikame imbyenyeretse uruhu
abantu bahindutse amazombi gusa ni bamwe na bamwe si twembi umuntu arazisura igihumbi akamwica agashyingura mu mirambi dore imbunda zasimbuye imyambi gusa iyo abaza nadasaga abanzi abo bafite iyo migambi sabana ahubwo njye mbita amazombi zombi 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 zirica rubana nyamwinshi sinzi nimba zizashira ku isi
ese mana ubu bibera ku isi sinzi nimba ubu bireba disi ni wowe wajya inkoni zombi buri munsi zidakora shiti dore iwacu wadukijije ababi rero bikorera abandi ku isi bavuga yuko ufite ubushobozi iki giceri gihe urumuri umuturage warashwe ukuguru mu kibaya yikurura ganiriba agize imana adakotse imvururu zombi zari zirimo zibarasa amaraso aramenwa mu bihugu ababisha bafite imbaraga ikibazo si ukugira izo ngufu ishyano nuko bica barengana abantu bahindutse amazombi shatani yishe mu mapuro yahinduye izina yitwa mondi buri musara duteranya fo ukuri guhishwa mu gikari ikinyoma kizano muri saro nawe kwitsimba njye mbona ku isi inguni zose zombi zuzuye yo
abantu bahindutse amazombi gusa ni bamwe na bamwe si twembi umuntu arazisura igihumbi akamwica agashyingura mu mirambi dore imbunda zasimbuye imyambi gusa iyo abaza nadasaga abanzi abo bafite iyo migambi sabana ahubwo njye mbita amazombi zombi 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 zirica rubana nyamwinshi sinzi nimba zizashira ku isi
ginos turimo bagenzi yuzuyemo imikemo gushaka icyubahiro biramenesha besha amaraso abantu twese turi bamwe dutandukanwa n'icyubahiro gishake mu buryo bukwi ni nabwo uzumva icyanga cyacyo.